Wana jeshi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana ichi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana jeshi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana
wakati kwa ba, analeta una. There is no law, hakuna uhuru. Batonule sururu. Sing for many, and for any. But not for money, it's for honey. Since we are army, it's all about the crime, which is our aim. There is no time, we should not mime. This is not a rhyme, that should be no mind. And it's not mine. Immorality, inhumanity is a criminality in society. Join for the unity, cause you have the ability.
Wana jeshi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana ichi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana jeshi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana ichi tuchunga ukimu.
Kabozi kende seka kwata kusirimu. Teribu lwande burumango burwade basirimu. Baya gala kukakasa kwebuza kukarimu. Wokufasirimu wati mfanze nga satamu. Wasirimu matutanga tensoro mufamu. Taula mulokole obate musilamu. Chiba chakami nadalanga tuse kubatemu. Sitero ganjogera vienda vye silimu. Muchamu, muchamu, muchamu.
Wana jeshi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana ichi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana jeshi tuchunga ukimu. Tuchunga ukimu. Matunda mengi bado iko mbele. Bado iko mbele. Wana ichi
Mukamo murunjo, tuho buyambi. Na muzeya, nafundisa sisi. Kila sikwa, nafundisa sisi. Wana jesi, tuchunga ukimu. Haidembo, teta kuwanguri. Kaweweka, alifika uko. First point, nikuwa ukimu. Kama mabara jisi, alisonga dani. First point, niyo iyo moja. Eyo singo, alisonga dani. First point, niyo iyo moja. Matunda mingi, bado iko mbele.
This is a mosquito league featuring Frogman alongside the Thomas.